Okuli de misango gy'obutemu egivunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyomo agambibwa okusanjaga abaana bana ku ssomero lye Gaba kuzzeemu enkya ya leero mu kifo waagambibwa okuddiza emisango eGaba era kkooti bwe yasalawo okuba enkambi. Omujulizi Joseph Makai addukanya amayumba Okello gye yagambibwa okubanga yayasula mu kiseera we yakolera ettemu yasoose mu ddiiro kubanga obujulizi bwe tebwaweddeyo eggulo. Makaya ategezeza nti ye mu kiseera kye yamala ng'alaba Okello tiyamulabamu buzibu bwonna. Kakati omujulizi omulala ow'ekkumi n'omu ye Dr. Nuwamanya Emmanuel ow'emyaka 52 amyuka atwala ebyobulamu mu kitongole kya poliisi ng'atuula nsambya awali ofiisi eno ey'ebyobulamu mu kitongole kino ekya poliisi. Ono we tujjidde ku mpewo nga yali mu kuwa obujulizi.